Yeah, yeah. Happy African boys, the bad man jail like an anti-twist and back you on this beat and thing.
She was dancing loquetto on Afrobeat and reggaeton. My sweet food, my potato. Akasusuka ya kukedo.
It was last year, the 1st of November, when I found someone to remember. When I seen the vibe, ya sukuma zi vibe, zi ngambo wa sinze to semba. Omesa, mote maguange muli mwaka foko.
Jenza la imo zi jeyo.
And you know that I love you, my loco.
Mwanja gala vya kumoyo.
Mote maguange muli mwaka foko.
Jenza la imo zi jeyo.
Bia mkulia vya mkunya kwa tafoko.
Mwanja gala vya kumoyo. We got something in common. Fetwa gala mukwano, mudali makona. And just like 8 and 7, mumbeja kusaka chakunana.
Just keep dancing, loketo. On Afrobeat and reggaeto. My sweet food, my potato. Akaso sukali ya kukedo.
Mote maguange muli mwaka foko.
Jenza la imonzi jeyo.
Bia mkulia vya mkunya kwa tafoko. It was last year, the 1st of November, when I found someone to remember. When I seen the vibe, ya sukuma zi vibe, zi ngambo wa sinze to semba.
Yadi ya katawi, engedi jena kusa anga no mpavu wi. Akadete wandu isa lingamba ji. Omuhazi bambi ya punyomu wa ipi. Era pochitanda kutimbia wakati, simba wakati.